Zabbuli ya 5:9. Ondokole mubalabe bange, aye Katonda wange. Ongulumize eri abo abangolokokerako. Ondokole eri abo abakola obutali butuukirivu. Omponye eri abo abaagala omusaayi. Kubanga, laba, bateega emmeeme yange. Ab'amaanyi bakuŋŋaana okunnumba. Si lwa kyonono kyange, so si lwa kibi kyange, ayi Mukama. Baddukana, beteekateeka nga sikoze bubi. Ozukuke onyambe olabe. Gwe, ayi Mukama Katonda ow'Eggye, Katonda wa Isirayiri, ogolokoke obuulirire amawanga gonna. Tosaasiranga muntu yenna omwonoonyi omubi. Bakomawo akawungeezi, bakaaba ng'embwa, beetooloola ekibuga. Laba, beebajjagala n'akamwa kaabwe, ebitala biri mu mimwa gyabwe, kubanga boogera nti ani awulira. Naye gwe, Mukama, olibasekerera, oliduulira amawanga gonna. Ayi amaanyi gange, naakulindiriranga gwe, kubanga Katonda kye kigo kyange ekiwanvu. Katonda ow'okusaasirwa kwange anankulemberanga. Katonda anandabyanga bye njagala nga bituuse ku balabe bange. Tobatta abantu bange baleme okwerabira, obasaasaanye n'amaanyi go, obatoowaze, ayi Mukama engabo yaffe. Olw'okwonoona kw'akamwa kaabwe, olw'ebigambo by'emimwa gyabwe, bakwatibwe nga beenyumiriza, era n'olw'okukolima n'obulimba bye boogera. Obazikirize mu busungu, obazikirize balemenga okubaawo nate, era bategeerenga nga Katonda afugira mu Yakobo okutuuka ku nkomerero z'ensi. Era akawungeezi bakomewo, bakaabenga embwa, beetooloola ekibuga. Balitambulatambula nga banoonya emmere, balikeesa obudde bwe batalikkuta. Naye nze naayimbanga ku maanyi go, weewaawo naayimbiranga ddala ku kusaasira kw'enkya, kubanga wali kigo kyange ekiwanvu n'ekiddukiro ku lunaku olw'okutegana kwange. Gwe, ayi amaanyi gange, gwe naayimbiranga okukutendereza. Kubanga Katonda kye kigo kyange ekiwanvu, Katonda wa kusaasirwa kwange.